sa ukomanga e mwana kumbuka cha lenguena. Kisa sa ukomanga e mwana kumbuka cha lenguena. Matuku kenda mamwe yu akatano becha lenguena. Matuku kenda mamwe yu akatano becha lenguena.
Maimasu, Maimasu, Kila, Gomba Tonjiwe. Wana bayaza Na mune kwenda chao
Ilagisea
Samangite
Ile
Onja mkwa
Albanas Mutongi Osmo Makendo Samangite Wabwaza kitui Yadha isili Mwema Wagidiza Samangide
Kelvin Mulonzi we Mombasa kingorani ye Tana mutumea Ovamuna December Area siyaku yangu kolani kambue
Na kwa shimo Nile koka Na kwa shimo Nile koka Kwa Mary, nili ya koka Kwa Mary, nili ya koka Ika atine, itundo imone Ika atine, itundo imone Mashambiki, mamashimo Mashambiki, mamashimo Mwithe ready, minziani Mwithe ready, minziani Petelei
Laba ni electronics kwa ya kombe ya ta eh Obamuna Steve mwendwa Lili kwa ndumbi Lose mata ingas na zinisa stima eh Nundu wala mbotiki na bookshop Yani best solution network si eh Nena ikawala Ito wa Nairobi ndogo Julia nyeka na titi Pembingu
Wapi kule Iki networks Muna wa matiliku eh Alamba za uwe Shambiki
Wabukule mpondo Sikoko Utuko Udiso Esi Aji Mweni Sarano Rebecca Sisters Brothers Siameri Wabukule ndi Sana Siana Sia Mary Janet Lisa Na bestia ke Celestine Sama ingite
Muya we Tali ya kwa Tusi mtitu andai ye Ovosia Wines and Spirits
Walwe mkuluwe
Juan Mombasa, una wea goza.
Iramix, wenwa, solisti wambandisu, mama na monzi, nondoa, kwasa stress. Madini mudinda we, madini mudinda, mudinda indirios, na ya mweza.
Yox Mwendwa Mombasa Umana OCS Wamizioka Base Kete mena kwayo sana